balibanda, ezamabe, ezamabe. Otonga tonga 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 libanda, ezamabe, ezamabe. Oyoga yoga 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 libanda, ezamabe, ezamabe. Otonga tonga tonga tonga, otonga. Oyoga yoga 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 yoga. Oyoga yoga 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 yoga. Libanda libanda, oyoga. Balibanda, ezamabe, ezamabe. Otonga tonga 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 libanda, ezamabe, ezamabe. Oyoga yoga 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 libanda, ezamabe, ezamabe. Libanda libanda, koyoka. Libanda libanda, koyoka. Balo 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 balibanda, ezamabe, ezamabe. Otonga tonga 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 libanda, ezamabe, ezamabe. Oyoga yoga 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 libanda, ezamabe, ezamabe. Otonga tonga tonga tonga, otonga. Oyoga yoga yoga yoga, oyoga. Oyoga yoga yoga yoga, oyoga. Libanda libanda, oyoga. Balo balo balibanda, ezamabe, ezamabe. Hey, chukuba. Balo 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 balibanda, ezamabe. Zamabe, otonga tonga 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 libanda, zamabe, zamabe. Zamabe, zamabe.
Makamba mama lukie, mama masabele.
Banda libanda. Libanda,
koyoka. Yeah, mama sabele.
Libanda, libanda, koyoka. Libanda, libanda, koyoka.
Bateleza leli na yo.
Bonga na stack, masobele. Bonwana star, ma so belé. 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 Bonwana star, ma so belé.